ni radio yijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasarukaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugizweho na Venuste Nshimiye Imana. Mwaka w'1994 umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'umukobwa wari ufite imyaka itatu batandukaniye Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gitwaga Zaire mu kwezi kwa karindwi. Uwo mwana yitwa Uwase Odile. Umubyeyi we Esperance Mukakinani aramushaka atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu wa Muganza.
Narindi nshakisha umwana nabuze muri 1994 muburira hariya mu gihugu cya Kongo cyari umwana mutoya ufite imyaka itatu.
Uwo mwana yitwa nde?
Yitwa Uwase Odira.
Kucyuvuga ngo yitwaga nkubaze uko yitwa?
Yitwa Uwase Odira nuko ntakimufite murambabarisha.
Ntabwo kimufite ariko turimo turashaka irengero rye turagira ngo twumve ko ya yatwumva mu gihe tumuganira mu gihe tumuvuga nuwaba mufite akamenya aho ari. Mbwira mujya gutandukana mwatandukana uvuga mwatandukaniye muri Kongo yihe Kongo mwari mu kahe gace byagenze gute?
Mu kwezi kwa karindwi twari hariya Igoma haruguru y'ikibuga cy'indege Kigoma. Hanyuma haje kuba akantu kameze nk'imyigaragambyo hari akantu ka brigade y'abasirikare basa nk'abarase hejuru ariko nge nari musigiye abantu twari kumwe. Hanyuma barasa ngo hejuru barashe abandi barirukanka abirukanse bibagirwa ko umwana bari kumwe. Nahise ngaruka ku kanya nari ngiye gushaka ibyo kubatunga abana hanyuma nsanga barimo barashakisha nabo umwana bamaze kumubura nyine birukanse barimo bakijarajara aho hafi byari nko mu minota 30 byari bibaye nko mu minota 30. Hanyuma ubwo nakomeje nirukanka aho ngaho hose ngenda mbaririza hari imodoka yari irimo ivomesha amazi yazaniye impunzi amazi mpaca mbaririza barambwa batari kwa umwana rura aho hafi arimo arira yaburanye n'ababyeyi atariko hari imodoka zarimo zitambuka hano za Croix Rouge zarimo zifata abana batandukanye n'ababyeyi birashoboka ko yaba yamufashe kuko twakabonaga kajarajara hano hafi. Ubwo nakomeje kugenda uwo muhanda wose nsa nkubaza mpamagara niko byagendaga icyo gihe ariko mbura umwana.
Kuba bari bakubwiye yuko hari imodoka ya Croix Rouge yamutwaye wigeze ujya ku biro bya Croix Rouge cyangwa se aho bari bafite amasantere yakira abana wigeze ujya kuri ibyo bigo kubaza?
Muri ako kanya ntabwo nagiyeyo kuko urumva nibwo twe tukigera hariya dufite igihunga tutanabisobanukiwe ariko nyuma mbere yuko munguka kuko n'ubundi ndahungutse mu kwezi kwa cyenda kuriya mwaka w'1994 nagiye aho bita ikatare muri za ruferina zari zihari muri ruferina yari harimwe cyari ikintu cy'igishitingi bageze bashyiramo abana batoya babuze. Ngerageza gushakiramo guhamagara warahamagara gutwana twose twari tunzinya twose tukitabira rimwe ariko sinabasha kubona umwana wanjye. Naho nabashe kugera kuko mu kwezi kwa cyenda nahise ngaruka mu Rwanda. Hanyuma ngeze mu Rwanda ahantu nabashe kugera nshakishiriza ni muri CSR yari irimo ikorera hano mu Kiyovu. Niho nabashe gutanga imyirondoro ariko nta gisubizo nabonye.
Hari n'ikindi kigo cyakiraga abana b'imfubyi cyari ku Gisenyi byari byinshi mu Rwanda muri icyo gihe. Hari n'ikindi cyari Cyangugu, hari n'ikindi cyari Butare. Aho hose ntabwo wigeze uhagera warebeye gusa muri CSR Kigali?
Nabashe kurebera muri CSR gusa i Kigali nta handi nabashe kugera.
Abo bantu wambwiye wari usigiye Odida ujya kushaka ibyo gufungura bakubwiye ko bamubuze kubera ko bose bagize igihunga bakirukanka bakamubura bakubwiye ko byagenze gute kugira ngo batandukane nawe?
Mura kukanya aho tuwe duka ambiti hara aho nanji sinari nje kure ya aho ni hafa uhari mungo zaba turaje nukufuga ngo baba inghabi rukansi bava hongu kwa kwambuku muhandu jamu hakurja hanyuma sakurugwa masasi baiwa rashe mchirele rushize cyangwa wenda nibitoye barasaga sinzi bahita bagarukaho kuko nakubitanye nabo bagarutse aho twasaga nkaho dukambitse dutegereje gatoya barambira bati yo turi rukanse twibagirwe ko dira twari turi kumwe turi rukanse ko ni igikapu cyanjye kimyenda bari bakijyanye atari ko tubuze umwana uko bigenze kuko muri iyo minota yari mike byari ku manywa y'ihangu byari amasaha ya saa tatu n'igice saa yine nta nubwo yari kuba arenze aho hafi cyangwa se n'umujyane aharenze kuko njye ubwo nahise mfata inzira yose nsa aho ngenda mpamagara bwari bwo buryo bwo gushakishamo iyo umuntu yabaga yaburanye n'uwe bwari uburyo bwo kugenda uhamagara ati nta muntu ufite umwana twa gutya ko nabuze umwana gutyo haba hari umufite akavuga ati hari umwana afite hano ngwino urebe ko ari uwawe muri ako kanya naciyeho ni nako abo banyamugezi barimo bavoma amazi iyo modoka yari yazanye amazi bambwiye ati hari abana kuruwaruje modoka ya irimo kugenda itoragura kandi akana kariraga kabuza ababyeyi kahoze hano kagenda hano ati kireka niba iyo modoka yagatoraguye n'ayo makuru nabashe kumenya muri ako kanya
ibyo aribyo byose niba atanatoraguwe niyo modoka ya kuruwaruje ntihabuze umusamaritani ingeso nziza wamubonye akamuterura akamuheka byabayeho kenshi nakunze kwakira abantu benshi hano mu kiganiro agasaro kaburaga babonye abana barabaheka babatahanye Rwanda barabarera barabakuza ubu nabo turimo turabashakira ababyeyi kandi bakababona none mfasha kugira ngo umbwire umukobwa wawe Odile uko ameze yari mutoya ni w'umuzi kurusha abandi mumbwira uko abonaga cyane cyane umbwire nk'ikintu yaba yifiteho ku mubiri cyaba ikibi bise bwa bumanzi ntazi wowe wenyine uzi nk'umubyeyi akantu yaba yifiteho ku mubiri yakwiyumva akimenya cyangwa se n'uwaba yaramureze akavuga ati umwana koko mutora ni uko yari ameze ku mubyeyi wamuvuga ni ko ari
umwana wanjye rero wa Seodira yari umwana w'imibiri yombi yari umwana ufite uruhanga rurerure ufite imisatsi myinshi ubona ko yari buzagira imisatsi myinshi hanyuma yari umukobwa w'amaguru manini ikindi kimenyetso yari afite sinzi niba yacibuka yari afite munsi y'ibere ahantu ubona ko Imana yari igiye gushushanyiriza ibere munsi y'ibere sinibuka ngo ni iry'iburyo cyangwa ibumoso ariko ako kantu kasinye y'ibere ryari rigiye kuba munsi y'ibere rye nyirizina kari gahari ikindi namubuze yambaye ikanzu y'ubururu yo mu gitenge cya ubona ni ibara rya kontoni ariko iri mu gitenge harimo ibara ry'umweru rijya kuba igishyimbo cy'igitonore ibere ry'igishyimbo cy'igitonore kidatonoye n'iryo bara ryari riri mu gakanzu yari yambaye k'igitenge ikindi yari yikenyeje karanje k'umweru de kuko nari musize arimo akikenyeza nk'umwana ari gukina nubwo buryo ikindi yari afite inkovu ku munwa ariko ntekereza ko yaba yarasibanganye aho yari yaraguye agasa nk'uwirumye wenda ntekereza sinzi niba iyo nkovu yaba igihari
none niba Odile Uwase ni umukobwa mwatandukanye mu kwezi kwa karindwi 1994 mukigera muri Congo muratandukana akiri muto yari igitambambuga niba kumva nyuma y'imyaka 30 mutari kumwe nk'umubyeyi ni iki ushaka kumubwira
icyo nabwira Uwase Odile namubwira ko twamukumbuye namubwira ko mukunda cyane kandi igihe cyose nk'urw'intimba nawe yabaye akiriho Imana yaramurinze yakumenyesha ndahari hari murumuna we twamwitaga Tantine ariko yakundaga kumwita Tine, n'uwamukurikiraga mugwanga mu ntege yamwitaga Tine. Hanyuma hari musaza we witwaga Tente, yajyaga yaranzi kumuhamagara Tente n'abavandimwe be bamubwira ngo barahari kandi baramukumbuye, bifuza kongera kumubona. Yego, nanjye ndahari nka mama we, Imana yo mu ijuru niba yaramurinze isongere kuduhuza nawe amaso kuyanze.
Madame Esperance Mukakina ni komera, ndagukomeza kimwe n'abandi babyeyi, ibi n'ibihe babikomeye kuri mwebwe ababyeyi mwabuze abana banyu kugeza ubu mukaba mutazi aho baherereye, mutarabonye akanya ko kugira ngo mubavuge, muruhutse umutima, kandi Imana nibishaka ikoresheje kino kiganiro agasaro kaburaga kuko mubone ako gasaro kabahora ku mutima. Ndagushimiye cyane kuba warategereje kino gihe kugira ngo uze mu kiganiro. Ndagushima ubutwari wagize bwo kugira ngo ubivuge neza byumvikane, kandi ubishyizemo urukundo rwa kibyeyi. Ngaho rero wakoze kuza mu kiganiro, nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane, namwe Imana yo mwije baho umugisha kubw'umurimo mwiza mwahisemo gukora wo kugerageza guhumuriza ababyeyi nkatwe twahuye n'ikibazo nk'iki ngiki.
Shaka gasaro kawe uzakabona, maze rero shaka gasaro kawe uzakabona, wiciki ntegeye shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Turi mu Rwanda mu kwezi kwa kane umwaka w'1994, umubyeyi wari ufite umwana w'uruhinja w'amezi atatu yaburiwe irengero. Uwo mwana Theogene Rukundo yarerewe kwa nyirakuru, amakurazi nayo yahawe n'abantu batandukanye. Uwo mubyeyi witwaga Yuliana, nta rindi zina rye tuzi, yaratuye muri Gishwati, afite umugabo witwa Munyankwiro Augustine, akaba yari veterineri, arashakishwa rero n'umwana we Rukundo. Rukundo atuye mu karere ka Nyabihu, umurenge wa Rurembo, akagari ka Rwaza, umudugudu wa Kamenyo ya kabiri. Amaze imyaka 30 ashaka mama we.
Nifuzaga ko mwamfasha mukamuzana mama wanjye, tumaze imyaka 30 tutabonana, kugeza uyu munsi nkaba ntazi ngo ari hehe.
Iyo uvuze ngo mumaze imyaka 30 mutabonana, muherukana ryari?
Duherukana muri 94. Twaje gutandukana ubwo Jenoside yabaga hano mu Rwanda, ansigira famiye yo kwa papa, yanga ko nakicanwa nawe.
Muri 94 wari ufite imyaka ingahe?
Njyewe nari mfite amezi 3.
Ibi ngibi umbwira ninde wabikubwiye?
Nyogokuru na sogokuru babyara papa.
Bari batuye hehe?
Ubu ngubu batuye mu karere ka Nyabihu, umurenge ni Rurembo, akagari ni Akarwaza, umudugudu ni Kamenyo ya kabiri.
None se muri 94 papa wawe na mama wawe bari batuye?
Bari batuye muri Gishwati. Ubu ngubu ndumva hasigaye hari ishyamba. Yego, hatewe ishyamba ubu ngubu.
Bakoraga mu iki? Papa wawe yakoraga iki?
Papa wanjye yari umuveterineri, avura inka.
Yavuraga inka zande? Muri Gishwati hari abantu benshi bafitemo inka, hari za leta, hari z'abantu baba bafitemo ibikingi. Yavuraga izande nimba barakubwiye?
Yavuraga inka iz'abaturage ku giti cyabo, ntabwo yavuraga iza leta.
Papa wawe izina rye ni irihe? Yitwaga nde?
Yitwaga Munyankwiro Auguste, bakundaga kumwita rya Gatonda.
Mama wawe we yitwa nde?
Izina rye nzi ni rimwe, nakoze bambwira ko nabo izina bari bazi ari Yuriana, akunda kumwita Yuriya.
Hanyuma 94 Jenoside itangiye, mama wawe aragufata akujyana kwa sebukwe, arababwira ati uyu mwana nimumugumane genda agiye.
Byasabye ko ansigira papa we aragenda, papa niwe washikanye kwa sogokuru. Ntiyabatekereza uko bigenze kubera ko na papa aje gupfa muri 98. Urumva nayo nkiri muto, ubwo nyine nakuze babimbwira uko nguko.
Ndagira ngo nongere nsobanukirwe neza, 1994 mama wawe ari kumwe na papa wawe. Jenoside iratangiye, mama wawe agusigiye papa wawe, we aragiye. Yaragiye he?
We yumvaga ko ahunze kubera ko nyine yari arashakishwa ngo bamwice. Aravuga ati n'ubundi kugira ngo banyicane n'uyu mwana wamusigara na niringira amahirwe nkarokoka tuzongera duhure, nitudahura ngo nyine Imana izakora ibyayo. Nayo niyo magambo bambwiye ko yamubwiye.
Hanyuma papa wawe ari ku mugore we aragenda ataza aho agiye, aragusigarana. Ntabwo ndibasobanukirwa kuki atagumye mu rugo kugira ngo niba ari nabo bicanye nibahagera noneho amukingire amukize, kuki yamuretse akagenda yarazi ko agiye he? Icyo kibazo umaze gukura warakibajije?
Ntabwo nakibajije kubera ko abona ari buze kukibaza ari papa, kandi ntabwo yari akiriho. Ntabwo nari buze kukibaza umukecuru n'umusaza, kandi nabo nta makuru menshi babifiteho. Ibyo nagerageza kubabaza nasangaga nabo nta kintu babiziho.
Ibyo ngibyo bagerageje kukuganiriza nk'umwana bakubwira ibyabaye, ukuramo iki wowe? Niki wumva mama wawe yaba yaragiye agana he?
Ntabwo namenye ngo yagiye anyuze hehe, kubera ko nta muntu undi nzi wari uhari ku buryo yama amakuru y'ibintu wenda byabaye icyo gihe, cyangwa se wenda n'ukuntu bari babanye. Umukecuru n'umusaza nabo bari abantu b'icyo gihe, nta makuru arenze ayo ngayo naba mbafiteho.
Wigeze utekereza kunyarukirayo? N'ubwo bwose ubu hari ishyamba ariko abaturage bari baturiye mu Gishwati bazi umuveterineri wabavuriraga inka, bashobora kuduha amakuru bakadufasha kumenya uwo mudamu witwaga Yulia niba akiriho, bakatubwira aho yagiye se, niyabatabakinariho ariko bakaduha amakuru kugira ngo dushobore kumenya umugore wa veterineri wavuraga inka zo mu Gishwati z'abaturage nk'uko bimbwira, kugira ngo tumenye uko byagenze. None nakubazaga, wigeze utekereza gusubira mu Gishwati ngo ubaze abaturage nimba hari amakuru baba bafite kuri mama wawe?
Nigeze kugira icyo gitekerezo, ariko hari umugabo umwe wari bumfashe mu iyo nzira yo kuba yangeza ahantu wabaga, nibura nkagira amakuru y'ibanze nangiriraho nshakisha ibijyanye na mama. Ariko yaje gupfa mbere y'uko uwo munsi tuba twasezeranye wo kuzamfasha akaza akanjyana akahangeza ugera. Kuko Gishwati ni ngari sinamenya ngo bari bari muri Gishwati wenda igana ku karere ka Ngororero, sinamenya niba bari bari muri Gishwati igana ku karere ka Rutsiro cyangwa se Akanyabihu. Gishwati ni ngari njyewe ubwanjye wakuze nyuma yaho, sinamenya ngo bari bari mu kihe gice. Umupapa rero yemeye kumfasha birangira yitabye Imana mbere y'uko bigerwaho.
Reka twizere ko hari abantu bari bwumve kino kiganiro Agasaro Kaburagano ku Ijwi ry'Amerika bakamenya papa wawe ndetse na mama wawe bakaba bamuzi. Ariko muri kano kanya ngiye kugusaba kwisabira abantu bose bazi papa wawe bamumenye abo yavuriye inka, ubasabe icyo ushaka n'icyo wumva bagufasha babwire. Ubu ngubu hari abanyarwanda benshi bakumva muri kano kanya Rukundo, uwakugeza mu Gishwati aho papa wawe yakoreraga, tukabona abaturage bamuzi bamwibuka, n'icyo wababaza?
Ikintu nababaza kandi n'icyo nasaba umuntu urimo kunyumva wese, izi saha habaye hari amakuru arenze ayo afite yamfasha akayama, kuko yaba nkoreye igikorwa cy'ubutwari cyane, kandi icyo gikorwa yaba nkoreye cyamfasha gusobanukirwa ibyo uyu munsi ntasobanukiwe. Papa wanjye amazina ye ni Munyankwiro Auguste, bakundaga kumwita Ryagatonda. Aho mama wanjye izina rye nzi ni rimwe, ni Yuliana, bararihinaga bakamuhamagara Yuliya.
Niba mama wawe Yuliya akiriho, akaba yararokotse, akaba atarashoboye gusubiraho mu Gishwati, akaba atarashoboye kujya kureba kwa sebukwe, sinzi mba bari bamuzi, mba ari yararongowe ku buryo buzwi, ni iki wumva ushaka kumubwira Rukundo?
Ikintu namubwira yakwihangana mu mpuhwe za kibyeyi nibura akanyereka nanjye nkabaho nzi mama wanjye ngo yasagate kuko uyu munsi sinzi ngo yasagate ibyo nyine birahagije kumubonaho nkamenya uwampaye ubuzima
ngaho rero Theogene Rukundo ukomeze utegereze wizeye ndagushimira kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga amahoro y'Imana
nabane namwe kandi murakoze kudufasha mani barindi
kumva radio y'ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro ka Buraga umwihariko wa muri sanga mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1994 umwana w'umuhungu wari ufite imyaka 23 witwaga Isaias Hitayezu yahunze u Rwanda yerekeje muri Congo anyura muri Centrafrika nyuma ajya muri Cameroon yakomokaga muri komini ya Rusatira mu cyahoze ari prefecture ya Butare mushikiwe Mukandekezi Domina yaje mu kiganiro Agasaro ka Buraga mushaka tuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kimisagara akagari ka Kimisagara umudugudu wa Byimana
ndi gushakisha musaza wanjye witwa Hitayezu Isaie ahunze 94
yahunze ajya he
abamubonye bambwiye ko yahungiye mu gihugu cya Congo icyo gihe ari Isaie
hanyuma kuva icyo gihe cyose ntiyongiye kugaruka mu Rwanda
oya ntabwo yagarutse ntabwo namubonye
ahunge yajyanye nande
ntabwo nzi umuntu yajyanye nawe ariko iwacu kuko ari Butare hari ahantu nagiye banyiri ku muhungu nawe wari warahunze njya kumubaza amakuru ko yaba aza amakuru ye arambwira ngo amuheruka yarahungiye ntabwo agiye mu nkambi ngo yahungiye mbese mu giturage muri Congo hanyuma ngo ajya i Brazzaville ya Centrafrika
none se yari afite imyaka ingahe muri 94
yari yaravutse muri 71
hanyuma se uwakubwiye ko yagiye muri Congo Brazzaville we yakubwiye ko yagezeyo ryari
ntabwo yambwiye umwaka ntabwo yambwiye igihe yarambwiye ati twari turi kumwe muri Congo arambuka ajya i Brazzaville atari ko andi makuru mfite nuko ngo icyo gihe yavuye i Brazzaville ajya muri Cameroon
ntabwo yakubwiye uwo bajyanye yari yararongoye yarakira ingaragu
wageze arambiye ko ngo ageze aho ngaho muri Centrafrika ngo yarafite umugore icyo gihe batasezeranye ngo babyare umwana umwe ahari ariko ubwo ngo yamusize aho ngaho muri Centrafrika ngo ajya muri Cameroon
muri Centrafrika cyangwa se muri Congo Brazzaville
ndumva yarambwiye muri Centrafrika hari
ndumva umuntu waguhaye amakuru asa naho ayazi muri Cameroon yakubwiye umujyi yagiyemo yakubwiye niba yaragiye Douala yakubwiye niba yaragiye Yaounde yabera kubwiye ahantu yaba yaragiye
amujyi yambwiye yarambwiye ngo yagiye nyine gutyo muri Cameroon
ariko aho yagiye wenyine uwo mugore bashakanye amusize muri Centrafrika
yego
n'umwana
ngo umukobwa
mbese urambwira ko mwakomokaga ibutare ibutare mwakomokaga muri iyo komine
Rusatira
muri Seyiteri
Yakato
naho Serire yanyu yari iyihe
yari ya Mahembe
papa wanyu yitwaga nde
yitwaga Rebakare Stefan
naho mama wanyu
yitwaga Mukabazi Gabere Diana
hari abandi bavandimwe mufite aho ngaho ihuye aho ngaho irusatira hari abo muhafite
kugeza ubu nta muntu uhari hari mukuru wanjye wari warasigaye ku isambu ari mukajya ahantu ku rusumo nta wundi muntu rero wasigaye
none uyu umusaza wawe ajya kugenda ahungira muri Zaire kugira ngo mutandukane byagenze gute kugira ngo ntiwongere kumuciryera bya ntiwaho hantu mwatandukanye ni hehe
ngewe nari narashatse
yego
mba mu rugo rwanjye nyine urumva iwacu hari aho ngaho ibutare
yego
nyine narashatse umugabo wo ku Kibuye ubwo rero urumva ko intambara yarateye nyine gutyo abantu baratatana barahunga mpunga nturutse iyo ngiyo ku Kibuye nawe rero ahunga ukurumva ko amakuru nayo yamenye nyuma nyine kubera tutahunze turi kumwe
hashize imyaka myinshi hagiye gushira imyaka 30 iruzura uyu mwaka utandukanye na musaza wawe Isayashi Hitayezu ndahamya kutanamirukaga urumva ko wari warashatse ku Kibuye muri kano kanya niba kumva hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga niba kumva niki wumva ushaka kumubwira muhamakuru yo mu Rwanda mubwire rwose iki kuri ku mutima uyu ni wa mwanya wo kwandika ibaruwa y'urukundo ufite umunota umwe yandike
icyo namubwira nuko mukumbuye kandi nkeneye kumenya amakuru ye niba usa naho yankurikiraga abandi bavandimwe nta n'umwe mbona gusa nifuzaga ko yaba ariho yambwira amakuru ye ko ariho tukaba twavugana
ndahamya yuko ari matwumva muri kano kanya ndasaba cyane ngo Imana ibe imuragiye ndasaba cyane kugira ngo azabe mu bantu bazafata ya mbere yihuta agahamagara hano ku kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi Amerika kugira ngo nshobore kubahuza bizanshimisha kugufata mu mugongo ukongera ukabona umuvandimwe ndagushimiye cyane Domina Mukandekezi kuwafashe kandi ukanyukaza mu kiganiro agasaro kaburaga ntabwo twashoboye kuvugana mu cyumweru gishize naraguhamagaye ndakubura nawe ukampamagara ukambura ariko niko bigenda tugomba kubyihanganira icyangombwa nuko tubonana tukaganira mbifurije amahoro y'Imana
rwose murakoze Imana ibahe umugisha kandi rwose Imana izadufashe kugira ngo imirimo yanyu igihora itere imbere
urakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Rwanda umwaka w'1998 numunani umwana w'umukobwa witwa Clementine wikeza bakundaga kwita mwiza yavuye iwabo ajyana n'umuvugabutumwa yari afite imyaka 18 yigaga mu ishuri ry'inyagahanga ajyana n'umwarimu we Serutaro Serge kuva bajya mu giterane cyabereye irutare mu kwezi kwa karindwi n'abandi bana abo bana bose barimo Clementine wikeza bakigiyemo ntibagarutse. Nyina wa Clementine Wicheza ari mu kiganiro agasaro kaburaga yitwa Nyiramfikije Juliana, atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata, bakaba bari batuye muri komine Butare umurenge wa Kigoma, ubu ni mu karere ka Gicumbi. Yaramaze imyaka igera kuri 3 ashaka kuza hano mu kiganiro agasaro kaburaga. Nshimishijwe no kukwakira.
Nene se nshimiye Imana.
Yego, ndishimiye Imana.
Ntabwo uzi ko muri kiriya cyumweru kindi cyashize wari wambwiye ngo uzampamagara ari ku wa gatanu.
Yego,
ndangije ndategereza, nirirwa mpagaze ku musozi ntibiranshobera. Ubu nari navuze ngo ndongera njye kwandikisha, nibyo umukecuru simbasha no kwandika.
Ariko rero naraguhamagaye umukecuru rwose ndakubura.
Yo, ubwo ni ukubera mbaga ahantu hatagira rezo mani. Yo, Mani shimwe kuba mpamagaye. Mani
naguhamagaye rwose inshuro eshatu ndakubura, ikiganiro kiratambuka.
Yes, ndakubura
nuko ndakubura
narabikesheje ndanabikeka. Yo, wari wambwiye kuri mpamagaye hagati ya saa sita na saa munani.
Yego, narabikoze rero.
Ahantu rero hari rezo ndagenda njya kuhahagarara.
Nibyo,
ndahicara saa kumi n'imwe ziragera. Yo,
urambabarira. Ariko rero narabikoze rwose burya.
Oya, rwose ahubwo nanjye umbabarire. None se ko namarezo rwose nahoraga nyifashe mu ntoki.
Niyo mpamvu nagushyize muri iki cyumweru kugira ngo nzaguhamagare. Ndabikoze rero kugira ngo tuganire, umbwire makuru y'umwana wawe. Wambwiraga yuko ari umwana mwatandukanye, ko hashize imyaka igera kuri nimba nibuka neza nka 26 mutandukanye.
Yagiye bagiye 9-8
bagiye 9-8 ngo bagiye bajya hehe? Uwo mwana ninde? Yagiye ate? Yavuye mu rugo ajya he?
Uwo mwana wanjye yitwaga Uwicyeza Clementine.
Yego,
bigaga ku ishuri rya Nyagahanga muri Efu. None hari mu kwezi kwa karindwi rero bari kwa kundi baba barangije ibizame, kwa kundi baba barangije ibizame bategereje amanota. Uwabigishaga nyine aza yari umuntu ngo uvuga ubutumwa nyine babarokoshe. Bari na benshi, atangira nyine bavanye ku ishuri muri icyo cyumweru cya shomaje, bagenda ngo bavuga ubutumwa baje aho bageze basenga bagira bate. Yewe n'iwacu barahageze, ariko bahaguruka iwacu aho ngaho i Rutare ku wa kane, kuko nari ntuye i Rutare.
Yego,
bavuga ngo kuwa gatanu barajya kuzana biruti. Bageze ahantu hagati mu giterane i Rutare, uwo mugabo uwo muntuza wabo uwo mwarimu wabo akatamo kabiri, aravuga ngo bamwe nibacibyumva ngo abandi nibabone aho ngaho ngo bazahuganya agahanga.
Ariko mbere y'uko ukomeza uwo mwarimu wabo, uwo muvugabutumwa yitwa nde? Ndagira ngo tumenye.
Yari umwarimu kuri iryo shuri.
Uwo mwarimu yitwa nde? Ndagira ngo abumve agasaro kaburaga muri kano kanya bumva ijwi rya Amerika, iryo zina rye.
Uwo mwarimu yitwa Serutaro Serije.
Serutaro Serije.
Serutaro Serije uvu yavukaga muri Kinyami mu cyahoze ari komine Kinyami, ahantu bita Ruvuni.
Ntabwo ntimukimubona, ntimuzi aho aherereye?
Ntabwo tuzi, nyine mu kugenda baragiye hashize nk'ibyumweru nka 3, nibwo pasiteri watwigishaga yavuze ngo bari abantu ngo nabango ni imyuka mibi yabakoreshaga, ngo ntabwo ngo ntabwo bavugaga ubutumwa ngo buriya ngo bariya ngo n'abadayimoni babakoreshaga. Ubwo natangiye ubwo mpita nkurikira, ndagenda ngera ibyumva ndabaza, reka data bibaho ngaho ngeze hongera no ku ijwi rya Amerika rigikora ku iposita. Ndagenda ntanga itangazo bibaho, buke bakajya banyohereza ibitabo biturutse Burayi sinzi gusoma by'ibifaransa.
Nyuma gato ya mukecuru ubanza umbwire, uwo muntu avugaga ko abo bantu bakoreshwaga n'amadayimoni aho ngaho izo za Rutare mwari mutuye, hari abantu bari bafite ububasha bwo kurwanya amadayimoni ngo twibwire yuko ari bo babazwa?
Uwo yarabivugaga ngo bariya ngo si ubutumwa bavuga ngo ni dayimoni zibakoresha, abivuga ariko baragiye.
Ku buryo utekereza ko ashobora kubaza aho baherereye?
Ubwo nyuma y'aho ikintu cyatumye nkomeza, nanone icyo gihe narashakishije ngeze aho ndashoberwa ndaseteka. nibwo habonetse umwe akajya avugira kuri akajya hamagara bene wabo tuza kubimenya tukajya tumuhamagara tukamuhendahenda uwitwa Cecile Ndahayo bajyanye bagiye ari benshi akajya hamagara nase dufata nomero ye nange nkajya muhamagara tukaza se muri hehe akavuga ngo bari Uganda ngo kafashe muri kumwe nange bana ngo reka ngo ntabwo azaho bari ariko ngo arazashashisha bugende navuga nti niba barapfuye watubwiye natwe tukabimenya ariko ngo yango ngo ntabwo ngo simbizi ngo nange ndashakisha mbese ukumva ni ibintu arimo guhisha tukende mubwira nese wazalishe nkaza Uganda noneho yenda nkakubwira tukagira ngo reka nta muntu nta bantu tujya tubonana nabo none se murihe aho hantu muri hari iki nyoberwa ibyo ari byo nabaza na bene babo bakinatwe niko atubwira bukeye ndetse inomero aza kuyikuraho yariko 2010 yayikuyeho noneho nkajya ngira agahinda nkavuga se uwo muntu wavugaga bagiye ari benshi hari uwo Cecile Ndahayo hari uwitwa Gashafari Celestine nabo bavuna we yavukaga aho ngaho i Rutare mu murenge wa Kigoma n'uwitwa nundi witwa Uwahezi Burandina nawe yavukaga Utare ku mugi n'ubundi witwaga Esunganyi nawe yavukaga muri Komine Murambi abo ni abunzi na Serutaru rero Serije yari mu profeseri wabo uko yagendana nabo urabona intambara nibwo yari ikirangira mbura ahantu njya kubaza n'ubujishi nabwo bukivangamo abandi nababwira se ko mutamfasha ngo dushakishe bakambwira ngo reka ngubwa abantu barafuye ngo ubwo ntibariwe aho wavugiye rero 2010 ndavuga ntese koko uwo muntu uko yavugaga kandi naramukurikiranye neza namubaza n'abantu babo nawe akabambaza kumva koko niwe abo bantu byaje kugenda bitugenda ntibaba bariho umuntu aza kumbwira agasharo kabura ngo ubu nkushaka igihe kirekire gikomeye cyane guhera kuri ka ibari kanyenzira iba shitani sirasi
yes shitani sirasi kanyenzira
kanyenzira
hashize imyaka itatu
ye narababaye nararize nagize aba barya bose bahita yewe n'uyu munsi nakumvise saa kumi n'ebyiri
nibyo
icyo kiganiro nakimvise akaba ari homba nkashaka tace nkayibura bakumbwira ngo ni ngombwa umuntu avugira kuri tace yewe nacishije kuri no
kubavugira kuri tace abakubwiye barakubeshya simvugira kuri tace
ubwo nagombye kujya kuyigura
nibyo barakubeshya mujye mpamagara kuri nimero mbaha iyo ndangije ikiganiro niyo yonyine
nagombye kujya kuyigura ni ukuri ndangije nawe nabigenda cya sitarisha ntanga amatangazo nimaze gushobera nyine nko nkwandikira ku gasharo kaburaga nimaze kunshobera bati mwizo telefone ntabwo zigikora
mujye munyandikira mbihamagarire ibyo abantu bababeshya ngo bazabangezaho ntimukabyemere abasaba amafaranga bababwira ngo bazabangezaho ntimukabyemere niyo cyaba igihumbi kimwe ntimukagitange hari abanyandikira bambwira ngo bafite ababyeyi abakecuru mu Bugesera barimo bakorera babahaye sinzi ikintu babahaye kugira ngo
babangezeho naje gutekereza ndavuga nti kubera icyo gihe twavuganye nkakubwira nti bagiye ngo bari mu bivuga butumwa navuze nti yenda yarabigaye yararyanze yarabihoreye
oya nta kintu
ngaya
nta na rimwe ngaya impuruza y'umubyeyi unganye yashaka umwana we ndamwakira uwo ari we wese nicyo mbereyeho nta waba umushakira agiye asohotse iwawe agiye guhaha mutumye kuvoma cyangwa se wamugutwaye ndatekereza uyu mugabo ukunda kumpamagara kenshi wabuze umwana w'1994 uzi ko yagiye ari kumwe na batayo ntibuke yariyo na nimero ntazi yariyo ariko utuye hafi y'imageragere kimwe n'abandi benshi mwese mpamagara mumbwira ibibazo by'abana banyu ndabumva nkabaha umwanya muri kino kiganiro cyanyu ijwi rya Amerika
nirizi ko uyu muntu atahambye mubyeyi urasi ko umuntu atahambye ntashyirahinda
yahumura ukomeye mubyeyi
ngo ugomba kurekera ariko byarananiye ngeza ndavuga ati amashyirwe yanyuma ariko gasharo kaburaga reka mbishoreye imana yo mu ijuru kuko ari ibitangaza baza kuvuga ngo bayitere ingori mu kugurisha amatashi ubwo sinzi ukuntu nabigenjeje nyine ndagenda njya kuyigura yewe sinzi no kuyikoresha n'ubu ni nk'ubuntu ngiriwe nuko ndavuga ntihave njye kuyigura 2021 ndagenda ndabitanga ndayigura ntimaze nzaritange nzumva uko byinjye
rwose barakubeshye mubyeyi ntago ugomba kugura tace kugira ngo ubone ijwi rya Amerika ikintu ukora ni kimwe gusa uraduhamagara uko twandikira utwandikira kwinyo nabahaye ukatubwira uti
ariko kuba mvuganye nawe ni ukuri Imana igira neza irakomeye ni Imana
amen
yo ubwo nyabirebye guca gose ndavuga yo we ntarongera mpamagaye ubu nari nabigambire ko ejo nzongera nkajya gushaka uko nandikisha nzongera nkandikisha
oya rwose ntukamugatanga amafaranga yanyu ngo murandikisha ngo mu
Nageze naho njya nguhamagara ku giti cyawe nkaguhamagara nkaguhamagaza ziriya nomero
birutwa nuko wanyihamagarira mukecu birutwa nuko wanyihamagarira aho kugira ngo utanga bagafaranga wari ukeneye ko kugira ngo ugaburire abantu ko kugira ngo niba uri umworozi
nta n'abana fitwemo nta n'abana mbana nabo wone wari uwanyuma urumva agiye afite 18 ashite 43
komera
ndashimye umwe
narababaye kuba barabigeraho bihandenga mukecu ndifuza kongera gutanga iyi nimero kugira ngo ababyeyi nkawe benshi bifuza kuvugana n'ijwi rya Amerika mumenye nimero muzajya mwandikira mukaduhamagara tukabatabara ntabwo mugomba gutanga amafaranga yanyu radio ijwi rya Amerika ntabwo rikeneye amafaranga yanyu radio ijwi rya Amerika ni radio yanyu ni radio ya Amerika
kabizi ndayikurikira cyane ndayikurikira cyane
ari radio ya YouTube ntabwo ari radio ishaka abayireba
cyangwa radio yaje kurusha imbabare
ntabwo twaje kurusha imbabare twaje guhoza imbabare twebwe rero umuntu udusanze turamwakira ntago duca amafaranga nuzaguca amafaranga akubwira ko zakugeza kuri rya Amerika uzamenye kwa kubeshya uzambwira uti nshimiye Imana nzamugeraho ntacyo
ni yaje kukwandikira akubwira ati nicyo cyanzanye atese ndandikira ubusa
oya abo ngabo ntimukabemerere ntimukabemerere muzajye munyihamagara dore nimero muzajye mpamagaraho nimuyandike mwese aho muri hose ku migabane yose y'isi cyane cyane abari mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mushaka kuza
iriya nimero ho utangirwa na 00 umuntu ayihamagara ukitaba
nditaba rwose ni 00 1 2 2
yayifite n'ubirandise n'uburampamagaye hitiza
ehe 7 3 4 6 1 0 iyo nimero
igomba kugaragaraho
kugira ngo tuganire mbaho umwanya mumbwire ikibazo cyanyu tukiganire dufatanye n'abantu benshi bumva ijwi rya Amerika ni miliyoni nyinshi kandi abafite urukundo babiteguye kubafasha kumenya abantu baherereye ni benshi
nani zaguhembera urwo rukundo zaguhembera ijuru kuko iby'iyisi byo ntacyo
ibyigisi
nanyi hagiye ntacyo byamaze guhembeje urugo ibyigisi nanyi hagiye ntacyo kuko ibyigisi byo tuzabisiga
tuzabisiga ntabwo tuzabijyana tuzahafata
ibyo ntabwo tuzabijyana uzaguhembeje urugo
nibyo byiza
ntabwo uje mu ijuru wica tuzi uruhuke kuko warakoze
amen amen namwe Imana ibumva amasengesho yanyu iyumve turi hano dushaka umwana wawe Clementine wikeza wavuye mu rugo muri 98 ajyanwe n'umuvuga
buto yitwa Eva yarafite n'izina bakunda kumwita yitwa Gukeza Clementine bakakunda kumwita mwiza
bamwitaga mwiza mwiza rero niba ukunda
cyo cyo Clementine ariyo nawe Nubikeza beshi ntibari banayazi izina rya batweshe twatumenyereye ni mwiza
yego urakoze cyane mubyeyi
noneho rero icyo gihe yajyanye nabagiye gutyo bajyana n'umu professeur nanu umva nta kintu ntabashije gukanda kugira kutoshe ke kiri hari ikigari nagiye yo
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
Wiki kimegeye
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona
Iki kiganiro agasaro kaburaga kiribanda ku bantu babuze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine. Turi muri komine Bwakira muri sekitori ya Nyabiranga, hahoze ari prefetura ya Kibuye, ubu uhitwa Karungi. Abana babiri barahunganye, ababyeyi babo bari bamaze kwicwa mu kwezi kwa kane mirongo cyenda n'ine. Abo bana niyo Twagira Noheli na Jeannette Tuyisenge. Mu myaka mirongo itatu ishize, Tuyisenge Jeannette yakomeje gutekereza ko musaza we akiriho. Ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga, atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Kimo, umudugudu wa Kiyovu.
Nashakije umuvandimwe wanjye twabuze, twaburanye muri Jenoside, twari turi kumwe, hanyuma tuza gutandukana kuko sinamenye aho yanyuze. Nanjye ntabwo twigeze tumenya aho twanyuze, twatatanye.
Mwatandukaniye he?
Twatandukanye turi ku Kibuye, hahoze ari muri Bwakira, ariko ubu ni muri Karongi.
Aho si Bwakira mwahageze muturutse hehe? Niho mwakomokaga?
Ni hariho wacu.
Seyiteri yari iyihe?
Nyabiranga.
Seyiteri yari Nyabiranga. Hanyuma byagenze gute kugira ngo mutandukane? Mwaratewe, mwagabweho igitero, byagenze gute mbwira?
Ni muri Jenoside, ababyeyi bacu bari bamaze gupfa.
Komega.
Kuko papa wacu tubyara yari amaze gupfa turi kumwe.
Ihangane.
Hanyuma tugenda duhunga. Iyo duhunga ngewe nari muto kuri we, nari mfite imyaka ine. Yari afite imyaka irindwi, gutyo umunani gutyo atarawugeza. Niwe wari mukuru turi kumwe.
Yitwa nde?
Yitwaga ubundi bamwibaga amazeko, ubundi yitwaga Noheli. Niwe Twagira Noheli. Yitwaga niwe Twagira Noheli.
Banumva ko uwo dushaka Imana nibimukomeje akiriho, igihe cyose tutaramushyingura tuba tukimufite mu mitima, twizera yuko akiriho. Reka tujye tumwita izina afite, tumwite rero amazina ye. Urakoze.
Murakoze. Yitwaga niyo Twagira Noheli, ariko bajyaga bamuhimbaga Muzehe, kuko kari agasirino kiwe. Njye ni nako nari nzi cyane, kuko nari umwana kuri we. Duhunga uko nguko, kuko papa bamaze kumwica, ubwo nyine niwe wari mukuru, ubwo yaranshoreye. Tugendana n'abandi, njye nibuka ko twaje kugira mu bantu benshi, ariko sinzi ubwo nyine twongeye guhura. Tumaze gutandukana, hari umuryango ugiye wamfashe usanzwe barangira. Ubwo nyuma mu bihumbi bibiri na kabiri ngenzi kubona umuryango wanjye mvukamo, we twasaga nyenda nkavuga ngo wenda yarapfuye. Ariko mu kwezi kwashije twaje guhura n'umuntu aravuga ngo mu bihumbi bibiri na icyenda gatanu ngo bamu uwo witwaga Noheli. Witwa Noheli. Ngo bamuzanye bagushakisha umuryango we, ngo bamubuze ngo bamusubizayo.
Ni bande bamuzanye?
Umuntu we tugatuwe ko niba atazi niba ari umuntu ku giti cye cyangwa niba ari imiryango ishakisha abantu. Ubwo niho twahise tuva ngo reka tumushakishe, yenda byumvikane ko wenda akiriho, twizeye ko akiriho muri make.
Bavuze ko bamuzanye muri Bwakira cyangwa
muri Bwakira? Hari iwawe nyine?
Yego.
Jenoside ikimara kuba ntabwo njye gusubirayo, twese turi n'ahantu i Kigali. Niyo mpamvu bamuzanye bakabura umuntu umufata hayo, ngira ngo niwe mukuru dufite.
Hanyuma uwababwiye yuko bamuzanye bakabura umuntu umufata muri mirongo icyenda na gatanu, yabibabwiye vuba cyangwa se yabibabwiye kera? Yabibabwiye vuba, amaze kumva ko ari ikiganiro cyitwa Agasaro Kaburaga gishakisha abantu, ati wasanga byarakorwaga ku bihugu bya Amerika kera, hashakishwa abantu babuze ababu, ariko nanone kubera ubufatanye n'iyo miryango nka CICR hakabaho kugira ngo hahanahanwe amakuru ababuze abo bashobora kubabona birumvikana yuko wakugira inama yagize neza ariko urambwira amakuru uyu musaza wawe Noheli wari ufite imyaka 7 muri 94 wowe wari ufite 4 amazina ya papa wawe nyakwigendera papa wawe nayahe
yitwa Pastor Kindi Samson
naho mama wawe
yitwa Mukandori Josephine
ndabikubaza kubera ko umusaza wawe yari afite imyaka 7 ni ukuvuga ko yari azi kuvuga waba waramufashe akamurera yamubajije amazina y'ababyeyi be ibe yaramubwiye kubera ko yari mukuru umwana imyaka 7 abaze ababyeyi be bagiri mu wa kabiri wa primaire nk'uko ubivuga akaba iyo bamubajije amazina ababyeyi be abagomba kumenya kuyavuga akaba yarababwiraga yuko papa witwa Sakindi Samson na nyina kitwa Josephine Mukandori muri kano kanya Twisenge Jeannette hashize imyaka hafi 30 mu mezi abiri turaba tugeze ku myaka 30 utandukanye na musaza wawe na n'ubu utazaho aherereye mwatandukanye muri icyo kivunge murahunga hano n'abajya hariya ntabwo uzirengero rye ariko urakizera yuko akiriho n'impamvu iri hano mu kiganiro Agasoro ka Buraga umushakisha niba muri kano kanya Noheli niyo twagira akumva niki ushaka kumubwira
icyifuzo cyo kumubwira ko twebwe umuryango we turamushaka cyane turamukeneye kumubona
ikintu mwibukiraho niki cyane niki kimukwibutsa nibi kimwakundaga gukina iyo mutekereje buri munsi niki gikomeye umwibukiraho ukavuga uti niyo ugenda mu nzira ukabona umuntu ukavuga uti uriya ni nka musaza wanjye niki umwibukiraho
ntabwo muzi neza umukuru wanjye niwe ujya umbwira ati twakundaga gukina cyane twararwanaga
yego
twamara kurwana hajya umuntu uza kudukiza tukamutera niwe tukamukubita
birumvikana burya buravuga ngo iyo abavandimwe bavumbitse akarenge ukura mwakawe urawumva nurawuzi
ndawumva
urawumva ariko ubu ngubu muhuriye mu nzira wamumenya ubu yarakuze yarafite amasoso yarafite amaso manini
kuko papa yarafite amaso manini ndanumva ko ndaya busa nawe ariko njye ntabwo muzi neza ariko gusa yari inzobe
wowe ashobora kuba kwibuka kubera ko yari mukuru kuri wowe wowe arakwibuka mbwira nk'ikintu yaba yibuka inkunda kubaza kenshi abantu hari utuntu abana b'abakobwa n'abahungu baba bafite tubaranga yaba ayo masoso hari ibyo twita mu kinyarwanda utuntu tutumanzi hari ibyo twita ikibibi hari ikintu kiba kiranga umuntu ku buryo wavuga uti kano kantu ndagafite kandi musaza wanjye niwe wenyine ukazi nimubwira ko agafite ahanaha azamenya yuko ari jyewe niki wabwira musaza wawe ukavuga uti rwose Noheli niba uri munyumva wibuke yuko mfite imisatsi y'irende wibuke yuko niki wamubwira ashobora kuba akuziho
njyewe rero si igishamba rya nyuma yambwiye muri jenoside
yego
nuko gusa yambwiye ko aho ndi bujye hose nari bupfe kuko papa wanjye bamwishe yawe tinura mukubuza ko papa we bamwishe nawe barahita bakwica nka papa ngendera muri yose nshya kuvuga ngo papa ndamubuze papa ndamubuze uko niko yari yambwiye ibindi ntabwo mbyibuka sinzi ko yari ameze
ibyo ngibyo birahagije urwo rukundo yari agufitiye kandi yari umuhungu uzi kureba kure iyo nama yakugiriye ni inama nziza iruta izindi
yaramfashije kundinda kuko wenda nanjye nari gupfa ariko yaramfashije kuko n'umuntu wese twahuraga nabwo ni papa ndamuzi na hindi kumena
nara muka yumvise kino kiganiro nta shiti nta gushidikanya azamenya yuko ari wowe mushiki we Tuyisenge Jeannette umushaka mukanye nakubazaga ngo niba akumva urashaka kumbwira iki wakimbwiye muri kano kanyu nyemerere ngushimire Jeannette kuba warafashe kino gihe cyo kwiyumva ko itagomba kuterera iyo kuti umusaza wanjye ashobora kuba akiriho cyane cyane uhere kuri ayo makuru wahawe avuga yuko bamuzaniye mu rugo bwa Kira bagushakira umuryango bakawubura kubera ko mutari mukihari mwarimutse mwaraje kuba aho ngaho i Kigali bivuge yuko musaza wawe ari aho ngaho mu Rwanda ribate no mu Rwanda ni mu gihugu kimwe cy'amahanga aho tuzamusanga kandi turamusaba kutubwira vuba aho aherereye kugira ngo tubahuze nda usaba cyane n'abandi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya kugira ngo muhehe niyo twagira tumuhe ibyishimo amaze imyaka 30 adafite kimwe na Tuyisenge Jeannette n'umuryango wanyu mwese nawe rero ngushimire Jeannette ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana agasaro kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwaduteza amatwi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mundatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 2 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo 001 2 0 2 7 4 3 4 6 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
bavugana kwijwi rya America agasaro kaburaga karabonetse
Voice of America
agasaro